Matiyu sura chappande didi e jowego'o. Aya chappande jowego'o e jowenayi. Yaaki chappande joweedidi e jowi. Bitrus wi'i anda Yesu. Bitrus e jodi chaka wuro ngon, sey goddo kordo wari to maako wi'i, anma a wondi e Yesu Galilankejo. Amma Bitrus yaddi Yesu mabbe be fu wi'i, mi anda ko mbi'ata. Sey o yahi haade dammugal wuro ngon, don ma sey goddo kordo yi'imo, wi'i yimbe dariibe don, o neddo emo wondi e Yesu Najarankejo. Sey Bitrus fuddi yeddi ha e hunaki wi'i, mi anda neddo on. Gada don sedda, sey dariibe don badi Bitrus mbi'i, sey ko wala, anma a goto nder tokkube mo, gam iri no metirta nangima. Sey Bitrus fuddi lanuki hore mudum, huni wi'i, mi anda neddo on. Don e don jakardi hani, sey Bitrus siftori ko Yesu wi'unomo, wi'uki. Ko jakardi hana, a wi'ainde tati a andayam. Sey o wurti yasi, o wayi bojji nawdi. Do to janguden, en nani, ko annabi Isa wi'uno Bitrus waday dow mudum, hewi. Gam Yesu, wato annabi Isa, wi'ino Bitrus, hande ko jakardi hana, a wi'ainde tati a andayam. Amma Bitrus, e tokkube annabi Isa koribe, mbi'i. Ko da dum wardai be e mako, be mbiata be anda annabi Isa. Amma, annabi Isa wato Yesu Almasihu, emo andi fi ko wani Yesu, koma dum wada. Gamnon, o yi fu, ko tokku be mo ngadata, charel ngel dum nangata mo. O wibe, be ndoggai be alamo kanko tan. Amma be mbii, aa, be ndoggata be alamo. Ko da dum wardai be e mako, kambe be ndoggata. Amma charel ngel dun nangi annabi Isa gam dun yaramo to Yesu ardibe dina e ardibe yimbe. Sey fu tokkube mo alimo doggi. Amma en nani Bitrus tokkoribe gada ha o natti wuro mawdo mawbe ardibe dina on. Bitrus e jodi chaka wuro ngon e taadibe wuro cheningo. Sey goddo kordo wari to mako wi'i anma a wondi e Yesu Galilankejo. Amma Bitrus yeddi Yesu mabbe be fu wi'i mi anda mako mbi'ata gam non ta dakkanam mi anda neddo o gam kulol Bitrus yeddi wi anda ummoy woni annabi Isa gam o yi'i no dum fuddi o mirki annabi Isa bone e dum fiyamo e dum tuttanamo jode wobbe kellamo to wolo wobbe bo e piramo sauru gam non o huli o yeddi o wi o anda ma ko o debbo wi'ata. Sey Bitrus ali wigere den, o yahi dammugal wuro ngon, don ma sey goddo kordo yi'imo. Sey o wi'i yimbe dariibe don, on gi'i o neddo, emo wondi e Yesu Najarankejo. Sey Bitrus fuddi yeddi, ha e hunaki wi'i, mi anda neddo on. Bitrus fami, be masanake dum, lalle be anditi, o goto nder tokkube annabi Isa. Ko bo o goto nder almajiri en annabi Isa. Amma gam kulol do, o yaddi wiki, o anda ummoye wani modibbo mako, ummoye wani jomirawo mako, mobe kocchidi dubi kusan tati ebe ngondi. En nani, o yaddi wiki o andamo hama emo huno. Den gada don setta, sey dariibe don be badi Bitrus, be ndarimo boddum, sey be mbi'i. Seko wala, anma a goto nder tokkube mo gam iri no metirta nangima joni kam fa Bitrus yi'i natti jungo gam be padake mo e be ndaramo be chutimo dem be mbi'imo se ko wala amma a goto nder almajiri en annabi Isa gam iri no metirta nangima se Bitrus fuddi lanuki hore mudum huni wi'i mi anda neddo on Alla lanayam to mi andi neddo o Alla lanayam to mi goto nder tokkube neddo o do en gi'i hama emo lana hore mako emo huno biki o anda moy wani annabi Isa gam emo yi'a hanko ma o natta iri bone de annabi Isa yarata geddol tatabol won don e don sey jakardi hani sai Bitrus siftori ko annabi Isa wi'unomo wiki ko jakardi hana a wi'ainde tati a andayam. Sai o wurti yasi o wayi bojji nawdi gam o wi'ino annabi Isa ko da ma dum wardaimo e mako o wi'ata o andamo amma do en nani emo huno hama emo lana hore mako do wiki o anda moy wani annabi Isa. Amma nde jakardi hani sai o siptori ko annabi Isa wi'unomo don e don o doggi o wurti yasi o wadi ka bojji nawdi gam ko o wadi dum woda. Yesu almasihu e andi fu tampere meden. To en jangi der Lukka sura chapande didi e didi aya bo chapande tati e didi en nanay ko annabi Isa wi'i Bitrus o wi'i mi wadani ma do'are gam to ala holakiyam gam a wi'ai a andayam de tati der jemmare de'e amma ta wannu mi wadani ma do'are gam nyamra yeso e holakiyam den bo ta wartoi do lawol cambidina bandiraabe maada. Do annabi Isa habanaay Bitrus ko bo monnanaay Bitrus gam emo andi chaani nyumo neddo emo andi iri bernde neddo gam non o sembidini Bitrus wiki sheidan wadai iri nyumo go der bernde maada sheidan wadai kulol der bernde maada harbiya andayam amma ta wannu to bernde maada metta mi wadani ma do'are jomirawo sembidinte to dum don wartamma ko wannatama ko bo ko mettinantama bernde gam en nani do de Bitrus siptori ko annabi Isa wi'imo sai o wurti yasi o wayi bojji nawdi gam mettam beram gam semtende fi dum o wadi dum e holla en e mo tuba e mo toro Alla yafomo gam fi dum o wadi kalludum wiki o anda mo dibbo mako dum e holla en fero tirol Bitrus e Yahuda kwakkitirdo annabi Isa der juude wanywaybe mako. Bitrus tubi warti do lawol amma Yahuda Iskarioti nde wadi fi ko halli hani o tuba o toro Alla yafomo o wadai non sai o yahi o sagi hore mako do lekki o wari hore mako engi o wadi hakke do hakke hani da o tuba amma o tubai amma Bitrus tubi torake yafuye Alla jomu mo'ere bo yafake mo non enen ma hande der jodde meden en gadana Alla hakke e lawol fere fere en kolla ngikku ngu woda to yeso Alla ngikku meden banye e holla en gedda jomirawo meden annabi Isa gam banye en pewa annabi Isa bo na o pewo to en bi annabi Isa woni jomirawo meden hana fewre wurto der kondude meden banye en kolla ngikku monnere e shiya yafuye annabi Isa bo wala irin gundon ngikku annabi Isa o jomu endam e mo'ere e yafuye hani enen ma ngonden e irin gundon ngikku amma banye en parka en kolla ngikku irin gu neddaku bo nonno Bitrus wadi amma jomirawo konde e mo hewi yurmende e yidde to en tubi o yafoto en gam non emi do Alla walla en chiptoren ko gadeten dum hana yeso jomirawo den bo tuben gam kebe mo'ere Alla e yafuye mako o hokkai en seyo bernde e welwelo gam non Alla sembidina holare meden o bo tokkina en e bawde mako o sura en diga bawde sheidan gadaide en shelen lawol Alla jomirawo jogo en e bawde mudum amin.